Yo techniques hawajaiona ikikuja imeni.
You are now in the zone.
Hizi lepo lojifika tuko matawi ya juu. Boma kali kila mtu ruka juu. Na wanoko tunawacha roho juu. When you step in at the place kila mtu mkono juu. Chaki vile warembo wana scream. Na masela wanadhani hii ni dream. Kila kitu tunafanya extreme. And everywhere I go, me I go with my team. Now my guys shut them out, shake the booty. Tungu shut you know that side is so good. Me no beast and your girl, you're the beauty. Juni kuite kwangu kwa unataka muti. But the screws in the top of the jam. Chaki vile tumedunga isi crown. Na mifuko imejaa to my brand. It's the new way, we about to turn this game upside down. Tuna make easy moves kama jaga. Party mode tumekuja na maswaga. Kijakparo chaki vile tunastaga. Na hawa rembo watashake to mahaga. Hini kubwaza ya gaza na guli. Tumekuja na style kuwa bully. Chini militant, always unruly. Na sili bado tunasex aja duli. Jambuzote mine mine
hapa.
Tumekuja na jitire.
Wash up.
Watoto zuri vile vile.
Chapa.
Ukimona na mwingine.
Watch up.
Karibuni, karibuni.
Hapa.
Nikani kuni, nikani kuni.
Wash up.
Kani kuni.
Nikani kuni.
Filipini lende street kwa masela. Mali kwa dadeng must be there. So washa kitu kitembeka umbea. Spread love in the air. Yeah.
Usitungoje, tutakupita kumeka usiogope. Kanisho leta chapati waroge nyinyote. Popote, popote, popote. Fasta magazine, yeah we loaded. Tingisha wazene niko tingisha werere. Lamba lolo temo nzago kawe ni leleve nyume bebe. Nakani kumechoka konlele. Nta kupenda lakini nombo sinipotele. Mbasi pindaga mgongo ni kuswere tu kidogo. Mudo situpe kisogo amini hakuna zogo.
Biringisha,
zigo,
twende nalo,
we go.
Biringisha,
zigo,
twende nalo,
we go. We go, we go.
Mine mine,
hapa.
Tome kuja na jitire.
Watch up.
Watoto zuri vile vile.
Chapa.
Ukimona na wengine.
Watch up.
Karibuni, karibuni, nikanikuni, nikanikuni, kanikuni, kanikuni, nikanikuni, nikanikuni.
Chapa hati na labata songezea dania. Ababa tamu mtoto mama tulia. Taka mzinga, kutaka bia. Kutaka mkuki pia, I'm a real warrior. Kwa ni hater, how to baba ishi. Wezi creator, ndo mana bado tuta ishi. We getting better, kio chaja mi, we reflect that. Leona tumelala waka, then we won't get up.
Simi, simi, come with a killer flow. Nimekuja kuwashika na you better know. And I don't wanna endless, minataka mo. Kama vile Mr. Moloyo, minataka dog. I swear to God, tuna raise easy bar. 1, 2, 3, wana bakuzuba. Tuna peta Mombasa nipakada. Overrunning zikatel kama Pablo Escobar. Jambuzote mine mine,
hapa.
Tumekuja na jitire.
Watch up.
Watoto zuri vile vile.
Chapa.
Ukimona na wengine.
Watch up.
Karibuni. Karibuni, nikanikuni, nikanikuni,
washa.
Kanikuni, kanikuni,
chapa.
Nikanikuni, nikanikuni,
washa.